afite ubumuga n'abacu ni bamwe muri twe ntitukiyange nabo baguze umwana w'Imana
ku munsi wa gatatu w'icyumweru tariki ya 18 tubahaye ikaze mu ngingo y'umunsi ikiganiro nibwakeye bute nk'uko bisanzwe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu isaha y'isamoya kugeza mu masaha y'isatatu mbere yuko twinjira mu rubuga rw'imikino tuba turi muri gahunda za bwakeye bute izi gahunda zigakubiramo ingingo y'umunsi idusaba kugira abatumirwa badufasha mu ngingo tuba twateguye kuganiraho kugira ngo baze kuyisesengura ariko tunarusheho gusobanukirwa iyo ngingo tunabone ibitekerezo by'abadukurikiye niyo mpamvu tubasaba ko mwaza kutwandikira ku mbuga zacu ziduhuza nk'uko dushishikarizwa gukoresha ikoranabuhanga turasabwa kuza gukoresha WhatsApp uyu munsi mutwandikire munyuze kuri 0 7 8 14 77 22 21 kugira ngo tuze kubona ibitekerezo byanyu muri buze gukomeza kutwoherereza ibi bitekerezo byanyu biraza kuba inyunganizi mu kiganiro tugiye kugarukaho mu kanya n'abatumirwa bari buze kudufasha ni ikiganiro kiri buze kwibanda kubijyanye no kwita ku bana bafite ubumuga nk'uko mwabyumvaga abahanzi bati nabacu ni nkatwe kandi nabo n'abana b'Imana nk'uko twese turi bo twavutse kimwe kandi dufite inshingano zimwe zo kubaka igihugu no kubaka u Rwanda twifuza muri rusange abafite ubumuga mu Rwanda babayeho bate ni bande tuvuga ni izihe mbogamizi bahura nazo sosiyete nyarwanda ni gute yabitaho kugira ngo tugendane mu iterambere izo ngingo zose turaza kuzisaba ubusobanuro bwazo n'abatumirwa turi kumwe muri iki kiganiro twagitumiyemo Bwana Tuyizere Oswald ni umuhuza bikorwa wa gahunda ishinzwe abana bafite ubumuga NCPD tubaha ikaze mu kiganiro
nakoze cyane
kiganiro kandi turi kumwe na madamu wa Maria Florentine ni umukozi ushinzwe imibereho n'uburezi muri NCPD tubaha ikaze mu kiganiro
murakoze cyane
ndi kumwe na Peter waramutse
waramutse neza Bright
waramukanye amahoro
umeze neza
umunsi wejo wagenze neza
umunsi wejo warumeze neza kabisa
nabyo
twarayibonye kicukiro tumeze neza nakazuba karamutse ku muryango
yego ejo twatandukanye umbwira yuko ufite gahunda yo gutangira guhinga imbuto nizere ko wabishyize mu bikorwa ngira ikiganiro tubaza bwana Oswald turagira ngo banze uduhe ishusho muri rusange mu Rwanda muri sosiyete nyarwanda abafite ubumuga babayeho bate
yeah murakoze cyane mbe tubanje gushimira Radio Rwanda iduhaye no mwanya kugira ngo tuganirire abanyarwanda badukurikiye ibijyanye n'abantu bafite umuga mu gihugu cyacu by'umwihariko abana bafite umuga nk'uko rero byatangajwe n'ubushakashatsi n'ibaruwa rusange y'imitwe n'abaturage mu mwaka ushize mu Rwanda dufite abantu bafite umuga bakabaka 95% ariko utabariyemo abana bari munsi y'imyaka 5 bo ntabwo bazwi kugeza ubu ngubu bo ntabwo babashyizemo
yego
babayeho bate rero rusange babayeho nk'abandi banyarwanda batuye mu midugudu bari mu mazu abandi bari ku mihanda barasabiza nk'uko wenda amateka abivuga abandi bahishwe mu bigo aho bagiye kubashyira abandi bari kwa muganga mu kuvurwa abandi ntibagaragara bari mu bikari barahishwe mu sanje hari kwa n'abandi bari mu nzego zifata ibyemezo habari mu namajyanama z'uturere namajyanama z'imirenge n'utugari hari ababikorera hari abacuruza hari abahanzi hama abanyamakuru hama abapasiteri harimo n'ababikira ishonda mu bikira rwose bakire mu cyangwa bikira harimo bari hirya no hino mu rusange aho ndavuga mu rusange tuye by'umwihariko rero mu mwihariko dufite benshi muri mwinshi w'abantu bafite umugabo atacye mu ishuri bataze gusoma no kwandika nuko ngo bari mu rugo iwabo nta kizere cy'imibereho bafite ejo hazaza abandi ntabwo basha kuvuzwa indwara zijyanye n'umugabo bwabo bitewe n'ahantu batuye bitewe n'ukuntu wenda ikiguzi cy'ubuvuzi gihenze badashaka kukigondera nubwo cyari ku mituweli kugura proteze ibihenda nubwo yari ku mituweli ibihenze niba ari umuntu atabashije kuvurwa neza ngo ajye mu ishuri nuko ngo byanze bikunze nta nubwo afite n'akazi nuko ngo abenshi bari mu rugo n'abashomeri nako si n'abashomeri nta kazi bagira buri umushomeri ni umuntu wararangije kwiga utegereje akazi ashomera iyo akabonye rero ahita ajya mu murimo abandi rero mu rusange baraho mu rusange barafatanya n'abandi kubaka igihugu mu ncamake nguko babaye mu rusange
reka tubanze tunasobanura ingingo abanyarwanda benshi by'umwihariko abantu babayeho mu bihe byatambutse, ariko nabubu iyo uvuze ngo runaka afite ubumuga bahita bumva yuko afite ikibazo cy'ingingo, wenda atabasha kugenda neza cyangwa se agenda uko abandi bantu batagenda. Ndagira ngo tubanze tunasobanure, iyo tuvuga abafite ubumuga turavuga bande bafite ibibazo bihe?
Ya muri rusange abafite ubumuga bari mu byiciro bitanu nk'uko biteganywa n'iteka rya minisitiri w'ubuzima rya 2009. Hari abantu bafite ubumuga bw'ingingo, nuko ni abantu badafite amaboko cyangwa se amaguru cyangwa se bakaba bafite ariko afite intege nkeya yaramugaye. Tukagera rero n'abantu bagize imbogamizi z'umugongo bagenda mu tugari,
yego,
hakaba n'abandi bantu bafite ubumuga bwo kutabona, ashobora kubabonesha rimwe cyangwa se maso yose yarapfuye. Hakaba n'abafite ubumuga bwo kutumva cyangwa se kutavuga cyangwa se gutuma no kutavuga byombi. Hakana afite ubumuga bwo mu mutwe, nubwo n'abantu bafite imitekerereze itari ku kigero nk'icy'abandi,
yego.
Noneho hakaba n'abantu bafite ubumuga bw'inyonjo, inyonjo mu gatuza cyangwa se mu mugongo. Hakana n'abafite ubumuga bw'uruhu, aho uruhu rwera rwaragize ikibazo cyo kubura utunyangingo melanine, bityo agahora yambaye imyenda imupfutse hose, yambaye ingofero bugiye kenshi niho banareba. Hakana afite ubumuga bw'ubugufi bukabije, hakaba n'afite ubumuga bukomatanyije burenze bumwe, ntiyumva ntavuga ntareba, acitse amaguru ntiyumva ntavuga. Nuko anga afite ubumuga bwinshi cyane tandukanye. Aho bose rero nibo tuvuga ngo
bakubiye muri ibyo byiciro kwari bitanu. Hari inyandiko nabonye hano igaragaza ubushakashatsi bwakozwe muri 2021, ntekereza niba ari bwo buheruka cyangwa hari ubundi bwakozwe bugaragaza uko imibare igihagaze ku mibereho y'abafite ubumuga. Bimwe mu byo ubushakashatsi bwagaragaje, ndabonamo 56% n'igice kimwe ku ijana by'abana bose bafite ubumuga baba mu bigo bijyanyeyo kugira ngo babone uburezi bwihariye bujyanye n'ubumuga bafite. 23.2% bajyanyweho kugira ngo bahabwe serivisi zo kwitabwaho badashobora kubonera muri kominote bitewe n'ubumuga bafite. 36.3% bajyanywayo kugira ngo barerwe kuko imiryango yabo yumva itabasha kubarira bitewe n'ubumuga bafite. Mu gihe 28.6% bisanze mu bigo by'imfubyi nyuma yo gutereranwa cyangwa se gutabwa n'ababyeyi. Iyi mibare igaragaza ko ari umubare munini, ariko ugiye kureba muri buri byiciro byose usibye wenda baba baragize nk'aba ngaba 56.1% baba barijyanye, ugasanga kubera iki bijyanye, ese imiryango yabo yari iri hehe, hari ababigizemo uruhare cyangwa se babigizemo uruhare n'ababariraga babatwara mu bigo kugira ngo bitabweho. Ariko hazamo n'ikibazo cy'uyu mubare munini w'abagenda baba baratawe, kuba gutabwa ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu bushakashatsi tubona n'ubwa 2021 haciyemo igihe, iyi mibare hari icyagabanyutseho ku mibereho yabo muri ubwo buryo bwo kujya mu bigo, gutereranwa, kutabona serivisi zikwiye, kuba batarirwa uko bikwiye n'ibiryango babarizwamo, cyangwa mubona hari icyahindutse?
Murakoze. Koko twakoje ubushakashatsi yaba inama y'abafite umwe ya NCPD ndetse na kumenya gishinzwe abana cyangwa se yasimbuwe n'ikigo gishinzwe imikorere no kurengera umwana NCD ndetse umuryango Hope and Homes for Children. Mu kubukora twajya turebe imibereho y'abana bafite ubumuga mu bigo ndetse na serivisi baherwamo. Iyo mibare rero mubonye nicyo twabonyemo, nibyo twabonyemo. Bivuze iki rero? Ishingwa ry'ibigo rirahera ku mateka y'igihugu cyacu n'abafite ubumuga. Mwese nk'abantu bakuru cyane abatwumva, muze ko kiri umuntu yabyaraga umwana agasanga ntameze nk'abandi, yabagara igisebo. Kugira ngo bakemure igisebo rero hari abahitagamo gutamwica, abandi bakamuhisha mu gikari. Abantu bakunda abana cyangwa se bafite navuga ubukristo muri bo bagata bamwivana bakamujyana mu bigo. Ibyo bigo nabyo ukuntu byashinzwe, amateka mu Rwanda tubwira ko ikigo cya mbere cyashinzwe Gatagara i Nyanza, gishingwa n'umubigi umuzungu w'umupadiri wari warihaye Imana avuga ati ngiye ivanjili yanjye ntegeka yuko abantu bose mbafata kimwe. None aza kubona abana bagenda bakambakamba hasi abagirira impuhwe, nibwo rero agiye asubira iwabo ajya gusaba umunani kwa papa we, arahaza yubaka ikigo leta imuha ubutaka yubaka ikigo none bwa bwana bwose yabonaga bugenda buzera Nyanza Kristo rwa bwose arabufata bujyana he
mu kigo
atangira kubyitaho umuntu umvaga yuko rero igatagara ikigo kitakwana afite umuga yabata kujya ngo mye sebe ngo numwe umva ko ukira umwana afite umuga rigisebo cyangwa se kuya mwana wanje ejo azabeho neza reka nze mujyane hehe igatagara abandi bavuga ati hakugira ngo ejo umuntu azaze kunsura abone mfite cyana gisa nabi cyana kikuruka hasi reka kigende nkicire igatagara urumva nibyo bihuze ngushakashaze mwabo mwabonye nuko ngo icyo kigo mugushingwa cyashingwa kugira ngo gihe service abana bafite umuga cyane cyane bwaro bw'ingingo kuko ni babo bare bityo gihe banagaragara bumvikana hanyuma abandi babaza bavuga bati reka turebe ko twabikiza bahaze bavi wacu gisebo iyo myumvire yuko mu muryango wacu harimo amashitani ibindi biye ko byagabanuka umwana akagenda kaburira mu kigo ubwo rugo nyine kumba ko rutekanye hanyuma rero mukumenya yuko leta mu itegeko ryangira bafite umuga rya 2007 rivuga yuko abana bose bagomba kurererwa mu muryango ndetse n'amasezerano mpuzamahanga ku nganza bw'abafite umuga yemeje n'u Rwanda mu mwaka 2008 avuga yuko abana bose bagomba kurererwa mu muryango iyo badafite imiryango barererwa mu bundi buryo bw'imiryango mu buryo tamarika murinzi aha rero nibwo twavuze tuti noneho reka turere ko bihagaze none turere ko twagira ingamba dufata dukora rero ubushakashatsi dusanga hari abantu bafite umugambo mu bigo barijyanyemo of course bajyanye n'ababyeyi babo baragenda babashyiramo bajya mu bavuze abandi babaza babaterekamo muyo kugira ngo babikize ariko abandi barimo basaba serivisi ubu rero mu myaka 2020 kugeza uno munsi twakoze byinshi cyane nyuma y'ubushakashatsi twakoze umushinga ugamije gufata abana ba mu bigo bagasubira mu miryango duhera za Gatsibo kigo cya Kwihangarama abana barimo bose basubira mu muryango dufata ikigo cya kira kigo cya Kicukiro inshuti zacu gahanga abana ba 38 23 bose basubira mu muryango abandi 35 basigayemo kuko bafite umugabo ukomeye cyane imiryango yarabanze cyangwa se n'indi nane makimbirane mu muryango ashaka gutuma kujyana umwana mu muryango yapfirayo tujya mu bigo bya mira bigo bya dare twahoze nya huye nabwo abana bageze ku 15 basuye mu muryango yawe mu yari magambo twagerageje kugira ngo abana ba mu bigo bafite imiryango basuje mu muryango dutegura umuryango cyane ndetse no kugira ngo mbere y'umwana asuye mu muryango twabanje gutegura umuryango tureba hazaba turahasukura tushyamo ibyibanze ubwiherero inzira gutegura abaturage kwa umwana ugiye kugaruka wabo mbese bifata inzira ndende abana bamwe babona imiryango abandi biranga burundu ubure twabwira yuko bimeze neza abasigaye mu bigo nawe turashyigikira Marika Murenzi ushobora kubakira kugira ngo wenda umwana yishimire ko ari mu muryango naho kuba mu kigo byo akenshi ubona rimwe na rimwe nta bwabo byeyi buburamo kuko abarimo naba bakora ari akazi bagatana mu goro ariko mu rugo umuntu ikakuvuga ikakugenda ikinyopfura yiga mbese kumva ko nabari umuntu nk'abandi ariko ugasanga nkukomeza
yego Florentine wenda mbere y'ukugira icyo wongeraho turagira ngo tuze no kubabaza mufite ikigo u Rwanda rufite ikigo reka mbivuge gutyo naga ari mwebwe mugifite n'u Rwanda rugifite cya NCPD cyangwa National Council for People with Disabilities mufite inshingano nyinshi zirimo zikomeye cyane ni nk'izi turimo zo gukora n'ubuvugizi ariko mufite n'izindi nshingano mu nshingano mufite nk'ikigo cyane cyane gikurikiranira hafi ubuzima bw'abafite ubumuga ni izihe hanyuma muze no kutugaragariza uko ibijyanye n'uburezi mufite noneho mu nshingano nyirizina kubafite ubumuga zihagaze uyu munsi
yego murakoze cyane nibyo koko nk'uko mubivuze inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga nshingano nyamukuru n'ubuvugizi ku mu nkingi zose z'imibereho y'abantu bafite ubumuga yaba mu burezi yaba mu buzima yemwe no mu mibereho bigakomeza ariko ibyo byose tugashima byimazeyo imiyoborere myiza leta yacu y'u Rwanda mu kwihuta mu iterambere kwitibagirwa n'icyo kiciro cy'abantu bafite ubumuga ari nayo mpamvu amategeko menshi Oswaldi yagiye yakomozaho atuma izo gahunda nyinshi zo kurengera abantu bafite ubumuga muri izo nkingi zose ashoboka noneho ba bantu bafite ubumuga bakitabwaho by'umwihariko nubwo urugendo rugikomeje mu bijyanye rero n'ubuzima nk'uko mwabivugaga hari byinshi bimaze kugerwaho nk'uko inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga koko idahwema gukora ubuvugizi ku nzego zitandukanye zikora muri domaine y'ubuzima muri za minisante. Turakorana cyane mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bw'abantu bafite ubumuga bwitabweho ku bijyanye n'isimburangingo, inyunganirangingo, ibyo byose bihabwa imbaraga kugira ngo abantu bafite ubumuga babashe kubona ibyo bikoresho nyunganizi bibafasha. Ndetse no kuvuza abana, ngira ngo iteka rya minisitiri rya 2009 rigena uburyo abantu bafite ubumuga bavuzwa. Ubu rero hari ibyagiye bigerwaho byinshi bitandukanye, ariko n'ubuvugizi buracyakomeza gukorwa kugira ngo n'ibisigaye bikomeze. Ku bijyanye rero n'uburezi bw'abantu bafite ubumuga, mu by'ukuri nk'uko Oswaldi yabigarutseho cyane, ngira ngo amateka yaranze abantu bafite ubumuga mu muryango nyarwanda arakarishye. Kurwana nayo biragoye, ni uguhindura imyumvire. Kandi guhindura imyumvire ni urugendo, bifata intera ndende. Ayo mateka rero y'akato, ihezwa n'ihohoterwa byaranze abantu bafite ubumuga mu muryango nyarwanda, byatsikamiye cyane n'imyigire yabo, kuko abanyarwanda cyangwa se imiryango ifite abana bafite ubumuga yumvaga ko kwiga n'ubundi se kariga ngo kazagire gati, kariga ngo kazamare iki, bakumva ko n'uwabishobora, kuko kumugara si ukudashobora. Ubumuga kugeza ubu ngubu butugora cyane ni ubumuga bwo mu mutwe, ariko ibindi byiciro byose twabonye by'ubumuga kwiga birashoboka. Ariko kubera imyumvire y'umuryango, imyumvire y'ababyeyi, inzitizi zikiri mu mashuri, abarimu badafite ubushobozi bwo kubigisha, usanga kugeza magingo ya abana bafite ubumuga bajya mu mashuri ari mbarwa. Turacyakora urugendo, turacyakora ubukangurambaga ku nzego zose, ku miryango, muri sosiyete, kugira ngo abana bafite ubumuga babashe kujya mu mashuri. Ariko icyo dushima cyane ni uko hari iteka rya minisitiri ryo mu kwezi kwa gatatu kwa 2016 rigena uburyo abana bafite ubumuga bafashirizwa, bo mu miryango itishoboye bafashirizwa mu mashuri. Iryo teka rero turacyarwana n'ishyirwa mu bikorwa ryaryo, kugira ngo turere tugene ingengo y'imari, MINEDIC bigira ibyayo, noneho babana koko ababyeyi baba bumva ko abandi badafite ubumuga nibo bakwiye kwiga, ariko undi ufite ubumuga n'uwo mu rugo n'ubundi ntacyo yiga ngo azamare. Noneho kuko niyo bateye intambwe tukabigisha, bakumva ko umwana ajya kwiga, kumurihira minerivare cyangwa se kumufasha mu bikoresho abiharira leta, kumva ko ufite ubumuga ari uwa leta agomba kwishyurirwa na leta,
akumva ko
inshingano kandi ari umwana we, kandi abandi badafite ubumuga barihira bitagoranye. Mu miryango rero itishoboye hari uburyo iteka rishyirwa mu bikorwa, turere tumwe tugenda tunabyumva, ubuyobozi bw'uturere bukabyumva bukafasha ya miryango bigaragara ko itishoboye, abana bakajya mu mashuri, yaba aya mashuri ari inclusive cyangwa se amashuri yihariye bitewe n'uburemere bw'ubumuga bw'abo bana. Bigenda biza buhoro buhoro, ariko ubuvugizi buracyakomeje.
Yego.
Ndumva
ukomoje ku kintu kijyanye n'umuryango. Ngira ngo Peter, hari ikibazo hano nendaga ngo ugira ngo uze kubaza kijyanye n'uruhare rw'umuryango.
Yego, nashatse kubaza ngo eske ababyeyi n'umuryango nyarwanda uko bafata abana bate, abana bafite ubumuga bafatwa bate cyangwa se bitabwaho bate muri iyo sosiyete cyangwa se mu miryango yacu muri rusange,
bakwiye kwitabwaho bate kuko nicyo gikenewe cyane muri sosiyete. Ibyo bakoze mu byatambutse mbere, ngira ngo nta nubwo ari uko twabyirengagiza ngo wenda turabibaza nk'abanyamakuru turabizi twarabibonye mu miryango hari nk'umuryango wasangaga muraturanye mumaranye imyaka abana muriga ukazajya kumva barakubwiye ngo kwa runaka bagize ibyago ukavuga si kwa bana bose tubabona ninde
wapfuye
kumbe hari umwana wabaga mu nzu barahishe nta nuwo bifuza ko azamubona kubera ko afite ubumuga ukumva aha naha mubonye ni ibintu bizwi ko abantu bagiye bahabwa akato guhezwa kubahisha kubatoteza bikumvikana nk'ibyo Swaridi yavugaga ati babifataga nk'aho ari amashitani cyangwa ari ibyago byagwiriye umuryango ku buryo habaga hari n'umuryango wabaga wavuga ati hariya ntihazagira ushakayo havuka abantu bameze gutya ngire ngo dukeneye kumenya mutubwire sosiyete nyarwanda ariko n'umuryango muri rusange ukomokamo babandi bacu babana bacu wa muryango wacu ariko wagize ibyago byo kugira ubumuga ukwiye kwitabwaho gute bakwiye gufatwa gute ni gute ababyeyi bakwiye kwitwara ni gute sosiyete babana nabo yo ikwiye kwitwara kugira ngo uyu mwana abone uburenganzira bwose
murakoze cyane aho ni naho ruzingiye ku muryango nkuko nageze kubikomozaho amateka yaranze abantu bafite ubumuga mu muryango nyarwanda nakato ihezwa n'ihohoterwa
yego
tubivuga nka kera ariko n'uyu munsi wa none iyo ugeze mu miryango irimo abana bafite ubumuga cyane cyane ubwo ndavuga abana kuko abamaze gukura bo bagerageza no kwikorera ubuvugizi mu byukuri kakato nihezwa nihohoterwa biracyarimo
yego
uyu munsi wa none turacyarwana n'urugamba rwo kumvisha ababyeyi ko kuba agize ingorane akabyara umwana ufite ubumuga cyangwa se umwana akagira ubumuga ashobora no kubufata amaze gukura yaravutse kubugira yaramaze kuvuka icyambere tumushishikariza n'ukwakira kwakira wa mwana ufite ubumuga kuko iyo ababyeyi babo bamaze kubakira kakato no kubahohotera no kubakingirana biragabanuka ariko uyu munsi wa none uko umuryango nyarwanda uhagaze hamwe n'ubuvugizi n'ubukangurambaga inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ikomeza kugenda ikora ababyeyi bamwe n'umuryango nyarwanda muri rusange mu byukuri bagenda babyumva hari intambwe imaze guterwa kuko hari aho usanga ibararenze noneho kubakingirana ababyeyi bakiyemeza kujya mu matsinda bakihuriza mu matsinda yo guhumurizanya yagera muri bagenzi bakumva ko kuba yabona aba bagenzi be abana bafite ubumuga buremereye bafite akumva agize ihumure ayo matsinda rero y'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga ni kimwe mu gisubizo navuga cy'abo bana kuko byahezwa no kubakingirana biragabanuka umubyeyi wabashije kubyakira akigaragaza akajya guhura n'abandi mu matsinda icyo gihe ipfunwe riba ritangiye gusa naho rigabanuka noneho no kumwitaho bigatangira bikaza ababyeyi bagafashanya bagahumurizanya n'inzego zitandukanye abafatanyabikorwa batandukanye bakora muri domaine y'abana n'abafite ubumuga barimo bakabegera hari amatsinda menshi amaze kujyaho afasha abo bana bafite ubumuga afasha amatsinda y'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga nka kimwe mu gisubizo cyo kugabanya kakato nihezwa mu muryango nyarwanda rero abaturanyi babo iyo uganiriye nabo babyeyi bafite abo bana bakubwira ko ikibagora cyane ari abo baturanyi babo nabo ubwabo baba batarabakira kumva ko umuturanyi wawe afite umwana ufite ubumuga bakumva ko hari bakabyitiranya na ya myemerere ngo buriya hari za nyabingi urwo rugo bakaruheza bakarunena iyo myumvire nayo iracyahari ariko hamwe n'ubukangurambaga hari ukuntu tugenda dukoma urusyo dukoma n'ingasire na sosiyete inzego zitandukanye aba inshuti z'umuryango abajyanama b'ubuzima bagera kenshi ngo ku zindi urugo ku rundi turabahugura kugira ngo bajye gufasha ya miryango kwirinda kakato nihezwa bikorerwa imiryango irimo abana bafite ubumuga.
Wenda ukiri naho ngaho nakubariza nabariza abafite ubumuga bati etse ni igiki gikorwa kugira ngo sosiyete ibakire cyangwa se iki kintu kigaragara kihohoterwa ribakorerwa rimwe na rimwe nubwo rigenda ricika bijyanye nuko akazi kanyu kameze gakorwa umunsi ku wundi ku bantu mureberera abafite ubumuga mu Rwanda. Ikigo cya NCDA. So rero ni igiki gikorwa kugira ngo iki kibazo gihari cyangwa se iri hohoterwa rihari ribakorerwa babashe gucoming out cyangwa se bavuge ijwi ryabo zamuke kugira ngo ibibazo bahura nabyo bigaragare neza aribo babyivugira atari wenda abandi bantu nkuko wenda bo bakunda kwiheza bakaba bakwiheza bakishyira mu kato ubwabo ku giti cyabo ahubwo bo babe source yo kugira ngo ibyo bakeneye bibashe kubagezwaho mu buryo bukenewe. Hakorwa iki kugira ngo abo bantu cyangwa se abafite ubumuga muri rusange babashe kugaragaza ibibazo byabo muri rusange? Sizi ni ikibazo bije cyumvikana.
Cyumvikana cyane. Reka nongere ngaruka gato ku nshingano za NCPD. NCPD ni urwego rwa leta. Ni inzego nkiziba mu itegeko nshinga ariko narwo rurimo nk'urwego rwa leta. Ni kwa urwego rw'ubukangurambaga n'ubuvugizi ku bibazo byose bihangayikije abafite ubumuga. Ubuvugizi Frontine yavuze tubukora duhereye ku mapolitiki leta ishyiraho agamije neza ya rubanda. Turareba tukasengura tukabati iyi politiki ni nziza ariko yabanza cyane ishyizemo n'uburyo kuzita ku bafite ubumuga bakazihindura. Inshyashya cyo nayo ishobora gukorwa hatarimo ibitekerezo bigaragaza uburyo tuzita ku bafite ubumuga. Ikindi hari amategeko leta yarashyizeho iyo tuyasuzumye tugasanga harimo ingingo ziburamo cyangwa se ziheza abafite ubumuga tukora inyandiko isobanura ko bikwiye gukorwa bagahindura. Iki dukora ni ukwegera inzego zitandukanye yaba inzego za leta, abikorera, abanyamadini ndetse n'abanyamakuru tugakora ubuvugizi kugira ngo tubereke yuko abafite ubumuga basigaye inyuma dore inzitizi babana nazo twifuza ko twafatanya kuzikuraho. Iki dukora nacyo mwamubajije ni ubukangurambaga. Dukangura abafite ubumuga ko ari abantu mbere y'uko ibindi byose. Mbere y'uko ujyana umwana ku ishuri mbere na mbere umwumvire ko ari umuntu. Kuko mukora kujya ku muhanda muri gare mugasamba bavuga ngo impumyi arabasaba, Ruhumara arabasaba, Gicumba arabasaba. Tubabwira yuko mbere y'ibindi byose ni abantu. Twabanje guhangana n'inyito zipfa byafite ubumuga aho twakoranye n'inzego zitandukanye dushyiraho inyandiko igaragaza inyito zibereye. Noneho tujya tuzigisha abantu guhera ku bafite ubumuga ubwabo ndetse n'abandi bantu dufatanye. Ni muri uwo mujyo rero dufite iyo NCPD ifite inzego eshatu. Hari abantu bafite ubumuga ubwabo aho batuye abo inama rusange mu tugari ikizwe n'abafite ubumuga hose. Umuntu wese ugafite ubumuga aza mu nama byo rimwe mu mwaka tugahura tukaganira ibibazo byacu. Noneho hari komite y'abantu barindwi ibihagarariye abafite ubumuga iyo ngiyo nijyana ibitekerezo byabo ku nzego za leta. Bakavuga bati banya kubaha umwana mu gukorwa ahangaha ni mwiza ariko dore ufite imiferege ishobora gutuma abantu batabona bagwamo. Banya kubaha mufite amavomo mu gishanga ni meza ariko ntabwo mufite ubumuga ugenda mu kagare yagerayo. Banya kubaha kubakira batishoboye ko dore n'uriya nawe ntishoboye kandi afite ubumuga nawe mu mwubakire. Ugasanga barabyumvishe. None iyo mu kagari nabwo mu murenge usanga inama rusange iza mu babandi bakuriye NCPD ku rwego rw'utugari bagakora inama rusange ibitekerezo byabo bikagenda bikagera ku rwego rw'akarere. Noneho akarere kakabisesengura mu nama njyanama bakaba ingengo y'imari. Iyo batagezeho tukabafasha nk'NCPD ku gihugu tufite amafaranga tubaha kugira ngo igongane inyungu y'imari y'akarere. Noneho turebe ko abantu bafite ubumuga babasha gushyirwa mu iterambere ry'akarere. Aho ngaho ni hamwe. Aha kabiri rero tugerageza gukora ubuvugizi kugira ngo umuntu uzi ko afite ubumuga wese yisange mu gahunda za leta zose. Niba tuvuze nk'ugere nk'umuganda, muzi ko umuganda ntabwo ari ukujya gukora materasi n'inganire cyangwa se guharura gusa. Hamwe n'ibiganiro kubaka igihugu bishingiye ku miganda, kuri gahunda za leta zitanyijwe tukazumva, tubwira mugende mujye mu muganda. Noneho ushobora gukora umuganda awukore kuko nk'abantu batumva ashobora gukora umuganda kuko ntacyo kintu kibazo. Wenda ashobora kutumva ibyo avuga ariko yahinga yarura n'ibindi. Umuntu utabona afite umugidi umurandasi bashobora kujyana. None n'abaturage bakabona ko wa muntu ahari. Iyo babona wa muntu ahari hari ikindi kintu gihinduka mu mitekerezo yabo. None nyuma iyo umuganda urangiye bakora inama avuga ati noneho abaturage dore icyo yifuza ubutumwa gahunda ijyanye n'ihinga n'ibagara no gutera wenda no gucyamba ifumbire imvaruganda nibindi bintu dufite gahunda wenda zijya no gukingiza abana nibindi byose twifuza ko mfite ubuga wenda abigira muhare kujya ngo nawe umutura Rwanda ugenda na gahunda za leta nk'abandi batura Rwanda badafite umuga iki ni kubijyanye no gukangura ababyeyi nk'uko yabivuze buri ishingiro ry'iterambere ry'umuntu ufite umuga n'umubyeyi we kuba ni cyangwa musizi za radio Rwanda nuko umubyeyi wanjye bamfashe neza iyo bishaka bari kugira bakamfunyana ngaho nk'abasaza yo ngaho ariko bavuga bati nubwo tuzi neza ko twagize ikibazo kuko bavuga ko umuntu agize ikibazo kandi tukagira mu gihugu mu gihe cyacu ntabwo nyine kwita ko ufite umugabo ntabwo byari bya leta byari ibintu by'abihaye Imana n'umuryango kumva yuko wenda wamufasha ariko ubundi ntabwo yitabyinjagamo cyane none kuba wafata umuryango urimo umwana ufite umuga cyangwa abana ufite umuga ukabakurikirana bakavuzwa bakiga bakabona insimburangingo ni inshingano ya NCPD ariko none ntabwo abikora yonyine aho bifata n'inzego z'ibanze tugahera ku rwego rw'umudugudu tugashakisha ba bana bose bafite umuga cyangwa se ba bantu bakuru bafite umuga hamba tukabakangura kujya kwa muganga kwivuza ndetse no gusaba insimburangingo kuko ikigonda buzima batabisimburangingo bo icyo babaha cyo bita urwandiko transfer rubagira ku bitaro by'akarere iyo naho bageze bagasanga ntago bakora insimburangingo bitewe n'ahantu afite ikibazo bamuha transfer ijya mu bitaro by'Irima igatagara cyangwa se rasashika na siashubi noneho bakabasha kumukora insimburangingo noneho yefite ubwishingizi yishyura itike moderateri cyangwa se 10% yatayifite akari karamufasha ari kwa muntu akava mu rugo akajya ku ishuri cyangwa agashaka imirimo akora mu ncamake rero tubona ko hariya aho dutuye umubyeyi ni ishingiro y'iterambere ry'umuntu ufite ubumuga cyangwa se ni izingiro ryo gusubiza inyuma umuntu ufite ubumuga
yego yamuteza imbere
cyangwa se akamurekera ngaho
reka dufate umwanya w'akaruhuko gatoya tugaruke
Mwitonde banyiramaze mwese urambiwe guhangana n'umwanda mu nzu handuye ibirahure bidacya na za microbe mu bwiherero Bricks ifite igisubizo cyiza kuri wowe n'umuryango wawe Bricks mu nyubako umusarane hamwe no gusukura ibirahure usibye no kubisukura gusa kandi ahubwo inasiga impumuro nziza irambye hamwe n'ubuhanga ikoranye Bricks ni nziza mu gusukura no gukuraho imyanda izere Bricks kugira ngo urugo rwawe rugire isuku kandi ndetse urinde umuryango wawe Bricks gato gerageza Bricks uyu munsi hanyuma usezere umwanda ikirahure cyanduye na mikrobe zo mu bwiherero Bricks guhitamo neza ku isuku y'urugo rwawe Bricks ikwitayeho
to iminota ntabwo igidukundira kubera tuba dufite gahunda nyinshi n'ubutumwa bwinshi ku Banyarwanda ariko ikingenzi uyu munsi ni ugushaka kumenya imibereho y'abafite ubumuga no kureba gahunda ihari yo gutuma barushaho kubaho neza tubabaze bwana Oswald ikibazo kijyanye no gusubiza abana mu miryango kubera yuko n'ubu tuzi neza ku itegeko rivuga yuko n'ibigo by'impfubyi bitagomba kubaho kuko abana bagomba kuba b'umuryango ntekereza ko naba bagiye baba muri ibi bigo izo za Gatagara kuba mu bigo by'abihaye Imana gahunda ihagaze ite yo gusubiza abana mu miryango bakava muri ibyo bigo bakajya mu miryango kandi bakitabwa uko bikwiye
murakoze cyane ni gahunda ya leta yafanye mu 2013 aho politiki ya leta yuko abantu bose baba mu miryango noneho bahera mu bigo by'impfubyi babashakira imiryango araba abana babaye impfubyi kwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda noneho bagenda bashakira ababyeyi babakira abandi bamara gukura bakabaha ibikoresho bakagira ahantu bagenda muri geto bakabasha kubaho abenshi barakuze turabashima noneho baza gusama igihugu abana bose bari mu bigo by'impfubyi babanye imiryango ibakira hasigara noneho ibigo byitakwana bifite umuga hanyuma nibwo hatekerwa ngo hakorwe iki kugira n'abana bana nabo babone imiryango ibakira hama bafata icyo bita child right policy ni politiki ikomatanyije yo kurengera umwana barayivugura no bongeramo n'uburyo bwo kwakira abana bafite umuga
yego
hakora inyandiko yitwa inclusive operational guide ni inyandiko igaraga isobanura uburyo budaheza bwo kugira ngo abana bajye mu miryango mbere wabaga waho umwana ibikoresho akagenda kitunga ugafata icyumba ukamukodesha wenda imyaka ibiri ukabona abaye wenda umusore inkumi ikagira ibintu akora ariko umwana ufite umuga ukeneye kwitabwaho amasaha yose umunsi wose byari bigoye nibwo twatekereje ngo hakora iki rero icya mbere kwari kubanza gushakisha imiryango yakiri yavuyemo ba bana bakiriho n'ababyemera dukugita family tracing turashakisha tugenda tugira imiryango imwe tubona cyangwa na Florentine turaza gufatanya kuko bajye bakurikira umunsi ku munsi hakaba n'imiryango yabanze bavuga ati umwana ntagara uwanjye nta no kumushaka ndamushyira hehe namaze kwishaka undi mugabo muramuma ngo asenyere mu mujyana n'imushaka muzamuhamane ntawe nshaka none abana bavuga ati ngiyewe umwana ndemera ko ari uwanjye ariko n'umukene n'umukene ntago namwakira duhemba mu nzu cy'umba kimwe na saro kandi mfite abandi bana umunani ubugasaka kumujyanayo no kujya gutinda kumwangiza ibyo byose rero byarakozwe ku nteza abafite umuga kuko nkuko twabwiye umushakashatsi wagiraga mu kigo ugasanga abana bafite imirire mibi bitewe n'iki rero burya ntabwo imikuru y'umwana yanye no kuzuza igifu gusa oya ahubwo ni ukumuha indyo yuzuye ufata ikigo cy'abana 40 ku muyobozi w'ikigo imwe narimwe udafite n'akazi wenda abagendeye kuko dufaranga leta imuha ngo yite kuri ba bana arebyihuse ntabwo areba ibifite icyo bita karite ngo wenda abana babashe kubaho bafite ubuzima bwiza icyo ni kimwe icya kabiri ni uko ahantu ibigo bikorera kenshi usanga arabafataga amazu bakayakodesha atari ayabo yakodesha amafaranga wenda leta cyakare kamuha akaba kujya ku gukodesha amazu no guhemba abakozi ugasanga yagiye mu gufasha abana mu mibereho myiza yose agiye mu administration y'ikigo ikindi ugasanga ahantu bashinga ibigo mu by'ukuri nta mikoro ariho n'abakuru ubuzima ugasanga imodoka ye ugasanga inzu ye ugasanga abana be n'umuryango byose batunzwe n'ikigo leta mu bucukumbuzi nibwo yaje kuvuga ngo ari kubundi ubu ngubu aho kugira ngo tujye dushyira amafaranga menshi mu bigo wayashyira mu miryango yakira abana nibwo rero kufatanya na n'umuryango w'ibungi twa UNICEF ndetse n'ikigo gishinzwe mikuru no kurengera umwana NCDA twafashe umwanzuro wo guhera ku bigo bimwe na bimwe twabivuze hejuru twavuze ikigo cy'Igahanga tuvuga ikigo cy'Igatsibo tuvuga ikigo cy'Inyanza kihuye ndetse n'ikigo cy'icyo mu Bugesera dukoye inama nabo ndetse umuyobozi w'akarere turabwira tunonoho turifuza kubona abana basubira mu miryango yabo turafatanya baduha amafishi yuko bagiye bakira abana hari abana bazanywe n'ababyeyi babo hari abana bazanywe na polisi hari abana bagiye batabwa ku mihanda bakabakira no tuza kugira amahirwe tubona amakuru y'abana bazanywe n'imiryango yabo tukajyayo tugasanga umubyeyi kukaremera ko umwana ari uwe akamwakira nta mana neza undi nakavuga ati umwana amwakira ko mumuhe amafaranga tuza amafaranga
y'iki
amafaranga mumpa amafaranga kumwitaho nanjye ntago bimeze neza bimwe nyine Florentine yise ngo nakato nihezwa n'ivangura nundo akavuga ati ariko rero nubwo mwamunzanira dore ahantu mba namwe mureke kuko yahaba kuko nawe wahajya ugasanga n'ubundi inzu nta madirishya igira iba ahantu ku muteremuko kandi umwana agira mu kagare ntabwo aza ku ishuri naza kwa muganga bikaba ngombwa ko wa muntu tumugurira inzu kugira ngo ature ahantu wa mwana azaba cyangwa se tugakora ku buryo bw'iherero buba bufasha wa mwana nagaruka yoto accessibility audit twarangira no mwana tukamuzana mu muryango akaza akabasura abandi baturanye n'ibindi tukabona ahishimiye tukazafata umwanzuro kumuzana noneho tugakora ifishi yabugenewe ica ku byoze bw'umurenge umurenge ugasinya ta civile ko wa mwana subi wabo umwana akishima noneho akaba wa mwana wishimiye mu muryango noneho bya bigo rero ntabwo ibigo byafungaga ahubwo ibigo bihinduka ibitanga serivisi z'amanywa
Yes.
Aho kugira ngo byakira abana 25 baba mu munsi ku munsi byakira abana barenga 100 baba bafite umuga n'abadafite umuga bose baza bakahirirwa bakakora serivisi za ICD cyangwa se bakaba ikigo cy'ishuri cyangwa se bakaba ikigo bagorora ingingo umunsi ku munsi abana bagataha ariko bakahirirwa bakorwa kine ariko bagataha
ibyo
nuko ugasanga rero biradushimisha cyane nk'ubu nk'urugero nk'ikigo cyagatagara navuze ko nanyina kibayemo mbere cyari kigo habana tuzo tukabamo ariko ubukendutse ishuri noneho ahantu navuga abantu bigwaga bicaye ubahinde ikigo cy'ishuri abana biga bataye wabo kandi abana badafite umuga biga n'abana bafite umuga noneho abaza kwiga ashobora kumara kwivuza ashobora kumara umwaka akiriho sima bakimukurikirana kwa muganga icyo gihe abafite pavio abamo ariko noneho akavurwa aniga ibyo nabyo biremewe noneho n'ibitaro bwabyo icyari kigo kera navugaga cyashinzwe na Frepo ubu ntabwo kiri centre ahubwo cyabaye ibitaro leta yemeye kandi abanyarwanda bose bafite umuga n'abashobora kugira ibibazo by'umuga bakaza kwivuza kuri mituweli bivuze nabo bari upgrade bazamuye serivisi batanga bava kuri centre isanzwe ba hopitali kandi leta iha ibyangombwa byo kuba ibitaro navuga bya leta ko n'abakozi bakoramo abenshi n'abakozi ba leta noneho na serivisi bahabwa babaze haba leta yakurikiranye uko zitangwa
nibyo Florentine uburezi ni ingenzi kandi kuri bose kuko niyo ntego y'u Rwanda ni nacyo cyerekezo dufite ko ari uburezi kuri bose nta guheza twari twabivuzeho ariko nifuza kubaza kubikorwa remezo byorohereza abafite ubumuga kubona uburezi bukwiye hari kubona abarimu bafite ubwo bumenyi tuzi ko hari abakoresha imashini kubera ko atabona ariko akaba afite imashini imufasha ese ibyo bikoresho biroroshye kubibonera ababikeneye abazi kubyigishirizaho barahari ibikorwa remezo nk'amashuri hari uri mu kagare bubatse inyubako ya etage ntafite uko agerayo kandi wenda niho ishuri rye riri murabona hari ikirimo gukorwa n'intambwe yatewe kugira ngo nabo babone ibyo bikorwa remezo biborohereza kubona ubuzima cyane cyane bujyanye n'uburezi
yego murakoze cyane uyu munsi wa none nkuko mubivuga koko hari intambwe imaze guterwa amashuri yubatswe kera koko ni yari afite inzitizi zikomeye ziheza abantu bafite ubumuga yubatse mu buryo ibipimo byoro by'inzira accessibility idashoboka ariko uyu munsi wa none itegeko rivuga ko inyubako yose igiye kubakwa igomba kuba hari ibipimo yujuje bituma abantu bafite ubumuga babasha kuyaccessinga bitagoranye turacyarwana rero ni bya kera kuko uyu munsi n'uburezi budaheza kandi amashuri menshi nayubatse kera nayubatswe kera aho dusaba ubuyobozi bw'amashuri dufatanyije n'uturere kugenda nibura bagira aho basana bagashyiraho uturampe kugira ngo abana bafite nk'ubumuga bw'ingingo babashe kugera mu mashuri bitabagoye kubijyanye rero n'ibikoresho mwavugaga bimwe byo gufasha bariya bana biga mu buryo bwihariye aho iyo tuganiriye na nibigo bimwe bishobora gufasha ibyo byiciro byihariye nk'abatabona usanga mu byukuri ibikoresho byabo birahenze cyane birahenze hari n'ibitaboneka mu gihugu n'imbogamizi ariko hamwe n'ubuvugizi tugenda tugerageza kubwira inzego bireba gushyiramo ingengo y'imari kugira ngo ibyo bikoresho bibashe kuboneka nk'amaprinter ya Braille ni ibintu biba biremereye cyane turiya tumashini bakoresha iyo ugeze muri za HVP gatagara Rwamagana bariya bigisha batabona cyangwa ikibeho usanga ari ikibazo bakomeza kugenda bagaragaza ariko bagenda nabo bishakamo ibisubizo hamwe n'ubuvugizi na leta nayo ikagenda igira ibyo ikora kuko minedike hari ibyo igenda nayo yunganira mu mashuri rero kubijyanye n'abarimu gufasha abana bafite ubumuga naho haracyari imbogamizi kuko usanga wa nk'ururimi rw'amarenga abarimu benshi ntago baruzi
yego
amahugurwa ba mu by'ukuru ururimi rufata igihe kurwiga ntabwo asubiza ikibazo ku buryo abana bafite ubumuga bwo kutumva bose bashobora kwisanga mu mashuri ngo bigane n'abandi kubera abarimu badafite uburyo bwo kubafasha nabyo bisaba kujya mu bigo byihariye aho abana babashije kubona ubushobozi kuko ayo mashuri nayo yihariye usanga ahenze gusumba uko aya mashuri yandi ya leta inclusive igiciro cyayo ibyo rero ni imbogamizi zirimo ariko hamwe n'ubuvugizi hari ibigenda bishakirwa ibisubizo kuko muri mu minsi yashize ubu hari modire zashyizwe muri za TTC zose ku kijyanye n'ururimi rw'amarenga abanyeshuri bose biga muri TTC muziko TTC arizo zisohora abarimu bashyizemo modire ya Braille bashyiramo modire zabaye developpe bashyizemo izo modire zose ya Braille iyo ya sign language ururimi rw'amarenga ku buryo aba banyeshuri bose biga muri za TTC bagomba kuzasohokamo bafite notion n'ubwo bumenyi kuri mu gufasha ibyo byiciro byihariye ku buryo mu myaka iri imbere mu byukuri hari ibisubizo bizagenda biboneka
Nibyo. Iminota iraturangiranye. Dusigaje iminota ine. Ibitekerezo byo twabyari byaje ari byinshi, harimo nibyo narimbajije ni umuntu w'imusanze wari ubibajije avuga ati ibikorwa remezo byorohereza abafite ubumuga biracyari bike, yanavuze ikibazo cy'insimbura ngingo zitabona uko zikwiye kandi ngo zirahenze kubazikeneye. Yavuze ikibazo kijyanye no kubona ubuvuzi bwihariye, yuko ngo hari igihe kuvurwa bigoriye, gukora ingendo ni byinshi yagiye agarukaho, ariko ngira ngo byinshi twagiye mubivuga. Ahubwo ubu iminota dusigaranye turifuza kumenya politiki ihari, nizihe ngamba zihari zateganyijwe, ingamba zihari zishikariza umuryango by'umwihariko. Ariko hari n'akantu gato nifuje kubaza Bwana Swaridi. Hari igihe abafite ubumuga bahohoterwa cyangwa bagahabwa akato cyangwa hakagira uburyo babitwaraho, ariko sosiyete n'ababibakorera bakumva ko ari ibisanzwe. Ndagira ngo muri makeya ubwire abadukurikiye ni ibihe bikorwa cyangwa imyitwarire ishobora kuba yahohotera ufite ubumuga, nyamara wowe ukabikora wumva ko ari ibisanzwe, bishobora no kuba byabije icyaha gihanirwa.
Murakoze cyane. Icyambere ni uko udateganyiriza abantu bafite ubumuga.
Utabateganyiriza.
Iyo ubatse inzu nk'iyi iradi ikorera mu gihugu, ntushyiremo uburyo ufite umuga yahagera, bo bayita ngo ni imigirire nyine idahe iheza.
Yego.
Ugashyira amayesikariye ku buryo umuntu wese ushaka kuzatanga ibitekerezo usanga rimwe na rimwe atari byiza. Ikindi ni ukuba washyiraho uburyo cya sisiteme ifasha abantu bose, ariko ntushyiremo uburyo bwo kuba wakwita kuri abantu bafite special needs, bafite ibyo bakeneye kurusha ibindi. Tuvuge niba ushinzwe nk'ishuri cyangwa leta igashyira ishuri, ntishyireho uburyo abana bafite umugabo baziga, byanze bikunze ntabwo baziga.
Yego.
Nibatiga rero tuzagira abantu batize biteza ikibazo mu gihe kizaza.
Yego.
Iki ni ukugerageza kubaka umuryango nyarwanda udaheza.
Yes.
Hano icyo dusaba buri mubyeyi ni uko ingaruka uzagira zo guhisha umwana wawe nizo nyinshi kutuko wa mushyira ku Rwanda kabanwa. N'ufite ibyo Frantia yavuze ngo umwana ufite umugabo ukomeye n'ufite umugabo wo mu mutwe ukomeye nibwo bukomeye tujya mu gihugu cyacu. Ariko nabo ubu hari abana bajya kuko bamenyekanye bakabajyana mu mikino Special Olympics hanze. Yagiye hanze rero akagenda akahiganwa n'abandi ageza n'imidari cyangwa se akanareba aho ngaho, hari n'igihe agenda akira buhoro buhoro, ariko nawe kumva ko ari umwana nk'abandi. Icyanyuma ni ugushyiraho politiki n'amategeko n'amabwiriza biheza. Niba ukoze inyandiko igaragaza bizakorwa ariko umuntu utabona akeneye kuyumva azayumva ate?
Kandi ntacyo wamubwiye.
Ubwo rero birasaba yuko guhindura.
Yes, Florentine, dusoza
nko mu burezi cyane, kuko uburezi niyo shingiro, niyo fondasiyo y'imibereho y'abantu n'abafite ubumuga barimo. Ikikomeye cyane rero ingamba yatuma ibyo byose bishoboka kugira ngo uburezi bw'abafite ubumuga bushoboke, ni ugushyira mu bikorwa iriya politike y'abantu bafite ubumuga, politike y'uburezi budaheza n'uburezi bwihariye, memuna ya politike yo kurengera abatishoboye muri rusange. Ikindi ni ugushyira mu bikorwa rya teka rya ministiri rigena uburyo leta yorohereza abana bafite ubumuga bakomoka mu miryango ikennye kwiga, bagenerwa amafaranga y'ishuri, ibikoresho ndetse n'ibindi amashuri asaba. Iryo teka rya 2016 ribashije kujya mu bikorwa uburezi bwashoboka. Gushyiraho nibura ishuri rimwe ry'icyitegererezo ku rwego rw'intara n'amashuri yujuje ibisabwa muri buri karere yayandi asanzwe hari, ariko akongererwa ubushobozi bakayagira amashuri y'icyitegererezo ashobora gufasha abana b'ibyiciro byose, abarimu bagahugurwa bya bindi byose twavugaga, nibura muri buri karere aya kajya yita ku bantu bafite ubumuga ngira ngo bimwe mu bibazo byakemuka.
Unyemere tubashimire cyane. Tubashimire ko twabanye muri iki kiganiro. Dushimire abadukurikiye bose batanze ibitekerezo, ariko by'umwihariko dushimire inama y'igihugu y'abafite ubumuga uburyo mukomeza gukurikirana ubuzima bwabo no gutuma bakomeza kubaho neza, kandi twese tugomba kubigiramo uruhare kuko ubushobozi burahari, buri kimwe cyose gikenerwa kirahari, ikibura ni twebwe umuryango na sosiyete nyarwanda kubitaho no kutabaheza, ahubwo tukarushaho kubitaho kuko barashoboye. Reka tubashimire cyane.